This music.
Producer Abba.
The voice of angel. You can call me Kebarena. Nimeona usababisha taniki wa shule na kuwaza. Najisi ulemavu wa mapenzi kama siku oni my lover. I'm feeling excitedly kwa kifuwa changu kichilaza. For really I love you until you be called the Emma.
In love I belong to you. Kwanzio ni menogewa. Things goes wrong without you. Ipe pombe nitaleo. Uzuri wako ndo chanzo chakuwa nawe maia. Cha mtima cha moyo weni wangu malikia. My body, my body, my everything. My body, my everything. To me, my body, my everything.
Yeah, yeah, yeah.
My body, yeah, my everything.
Umevuruga mamedula brangata. Usichoke kunipenda zidisha kipita. Najisi baridi joma ita. You are only one Esther.
In love I belong to you.
Mwanzio ni menogewa.
Things goes wrong without you.
Ipe pombe nitaleo. Uzuri wako ndo chanzo chakuwa nawe maia. Cha mtima cha moyo weni wangu malikia.
My body,
my body, my everything. My body, my everything. To me, my body, my everything. My body, my everything.
Sax boy the dirty. Friday Chimoria.
Jim Cage, Lucas. My soulmate Gilberti, I say Roberti.